Yeah.
Flona midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipe future. Usta nao kitokeza tu mapicha picha. Ndo mana mamenu simweki wazi na mficha ficha. Bla bla na mock up na drop bars. International beginning na all stars. Doto ni kuwa na mention yenye focus. Muni ila wallet ina cash na top bars. Kuto kuche mnapigia na vigembe. Hautopata papai chini ya muembe. Sasa wejifanya ni chizwa mirembe. Uniguse nkuchane chane na viwembe. Ukari ni mistari, mikari na jurikana. Na hapa ndipo iyo mamistari na patikana. Miwako inaonekana, maunyunyu mengi kwa sana. Natoka na pisikari na bado
nikikana. Ino serikani kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikani kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Zima lori microphone, file mi star rapa rapa. Jeke ruku go mi wali. Kala kala, kilo wanu bag mi. Uwu waya waya, yato sound smelly rappers. I'm bara bara. They say I'm being rude now cause I flow so kuba. They wanna know if I got a car or Uber. No, don't do that. Don't too cry. I pray to God every day. You know how my sinner wanted. Only came for one point to miss me. Mo sorry me only go silent. Mo yeah wag ba tintini, tintini. Mo tifi ba inje be sweetin. Mo hustle be any je ole ni je ba mo ke hintin. Dore mi, eba mi ke fere mi. Mo fe jarin ke stala ba ba lom bere mi. Rap lo mpa mi love ino siga. I want to be shit juicy.
Ino seri kani ku ya mi zuka. Ku ya mi zuka. Ku ya mi zuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Living on the edge, I'm tipping all of the scales. Skipped all my classes, I've been ringing all the bells. Born in the gutter, so sack I was born ready. Spitting all the smokes, yo, I even thought to fake it. Wanna when you're my kind of issue, nani nani. Afro rappers wanna boss, you and nini, tunifanya. Okay, maybe, we take it to the city, to kutane. Afro wapi to me study, how I cheese, I can't eat chandy. Kid is crazy, Still rapping, dumb click. And the ball has been a flame, but I'm never gon' flick. And the kid was born sick. Talking yumpers and your ex, and my galley's like issue was not funny. Your toe on the tick, Labos and shake it like green, you sign it tomorrow. Exes wanna check it like green, it's by shaky polo. Afu dog on one, baka yina, kwanza on the sholo. All these rappers suck, the pieces never nyonya.
Indo serikali ku, ya mizuka, ku, ya mizuka, ku, ya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali ku, ya mizuka, ku, ya mizuka, ku, ya mizuka. Watasema tuko vindo.
The central zone is
tattooed.
Yeah, asubuhi na 100 pusha. Fruits no mafuta, mapuli sitaji pusha. Level sky mtani kuta. Piga kelele mbili wewe kwa mwoni yake. Kila moja anachanja bebe na bebe yake. Isi ni skills toka mtani, wana feel siku njani. Bebe zinataka nmwage ndani, I'm like hell no punani. Ukiona serikali kuu, utaona puya kwenye air. 34 GB buku, kuwa millionaire. Hindo ile bad kwenye news. Madili channel magu kwenye news. Kabla kipima yoto kwenye news. Tunasikitika kutangaza vifo vya marapa feki kwenye
Indo
news.
Indo serikali ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Tana na black MC mwenye fimbo na wacha chacha. Flows inafanana sana na peso utajua mapacha. Wivuka kichefu kilamba lamba inakata. Ukitaka roya kirasta ni kamba na mwita rapcha. Rapa za wafanyika hizi ni mangamizi. Tubabu utapato chizi na tabu siponi jua. Nesuta kwa mwizi mwizi wadabu inabidi upate adabu. Sababu unadistabu na unazingua. Na pa blue ticks kwa IG na IP. Kwenye VIP misingi na ID. Acha usani na degree ya IT. Afu sina team no side A no side B. Wakiachwa wanaenda kwenye radio. Wakifilisika kuna story yo. Ya kugumu ya msikiliza Mario. Misho je kushikwa yu makali yo.
Ku ya mizuka, ku ya mizuka, ku ya mizuka. Watasema tuko vindo, vindo, bingo, bingo. Feli kali ku, yamezuka, ku, yamezuka, ku, yamezuka. Watasema tuko bingo, 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 bingo.
Paul Mecca, can you please cut the beat off? Nataka nyonge wambiwa tege siki and wasikizi kile nacho speak very carefully, cause I will never repeat. Ukali ni nini? Mana naona mkali ni mimi. Marapa wako kali wanajua hatari ni mimi. Usicheze na mimi, takwa kauna cheze na jini. Sijui simba mamba na koma na mimi. Alafu kurespect ilo sindera ukisomeza zamani. Chiri best wakati niki kugugo awonekani. Shit, yeah it's funny, but you have to grow, you're still bitch. Call me Annie cause you ain't got dough. I'm the illest there's never been. Hata sina crown wana nita king. Niko vindo niko bab kama male. Na baby nipige kimoko.
Indo serikali ku ya mezuka, ku ya mezuka, ku ya mezuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali ku ya mezuka, ku ya mezuka, ku ya mezuka. Watasema tuko vindo, vindo.